Goal City. Goal City. Goal 042. America no if anyi lule riga no anyi na zo ndia ne megbu megbu ndi ne nwero ne na nna no ndi anyi na kwulu gwa gwa oya ka nyi jiwe kalesi go city boosting club
042 042
go city boosting club ndi afaka basa tuniru no ngono lulu ka nyi ne kunu if anyi mene no riga no Dekwanu kunu jinu Ndazi jideka fajinu Nine zanya na kefamela makano Go city posi klubu ndio mano Masimono enjoyment Mini mo stress inu Yaka njija gani runu Wena lolo de la jinu Go city posi klubu Ndio magabani runu Nende kwa nanya na zunu Ipano lili olili no Une mwero di dosu City Boosting Club
042
Yes sir Mezi mili joshi mili Uhu nye bezie na bono Baka nifu nume linenu wangano Yaka chijo ke mwenye ataniniku Baka na 042 Go City Boston Club Anyeno kwanu wanine o Maka nicho kuna nono no Manubwe ni anazo nafya Detu ndise menenu wana Yako mniku Maka nade kwa mnifuku President anyi sobilinu Doctor EGK Eze Omenka Nkembu Nudi Founding And current Executive President Go City Boosting Club. Esi mweze biko gabaniru no nyoma chelije benu. Omenko nyoma bia. Esi bo yichi joke bia. O nyoma chelije benu. Nkilolo na nye foli anyanu. Yaka nye jisi jide kijinu. O nye si jide siya kojini nye siya nyana komeli yakasi yakasinu. Omenko nyego. Odoku biko bilio nenu wanudu Desenu chief Adolphus Ogbebo. Duru Ebube Numudim. Executive Vice President and Founding Secretary. General Emeritus. Esimu Ogbebo Bilinu. Osoto onye isi anyị bilinu na gị baka na edela anyị akwụkwọ nụ onye ọma gị lụ n'anya ifuli anya nụ onye ọma deli jebu ọzọ ike ilopụta ife akalaka si na shi one na shi founding assistant secretary general. Esi mu ilopụta ife nụ akalaka si na chinu onye ọma si achi eje nụ onye ọma na anyị so nụ na zo Prince Anze Nwankwo ọsụ ọfịa the third na n'ọfịa onye n'ọfịa na ụmụrị founding executive provost and special advisor to the president. Onye ọma oribigo obili nụ ezi nwa nwankwo obili onye ọma n'onume ekene ezenu chief Tony Ume Ochilozua founding current treasurer aka na-edebele anyị ego nụ ezi nwa ume n'ịdị mmanụ onye ọma n'unu so obili nụ City Boxing Club nụ n'afọ aga anyị na-ekwu nụ ndị ọma gaba nụ n'iru Chief Chuka Aneke Otigba Ludi founding financial secretary esi nwa Aneke bilinu Otigba n'ịdị mma nụ onye ọma n'ụdị gị seje nụ odogwu n'anya ekene Prince Oke Onoshie Ogbu Efi Ese Nwa Mmadụ Numu Nashi na Dunu Kofia founding executive member Ese Nwa Onoshie Bigo Bilinu Ese Nwa Mmadụ Nu Ogbu Efi Nisokwa Bili onye ọma na dunu kọfịa onye ọma na enume ekene Chief Sir Willie esi nwa okwerekwu Onowu One Ibuzo founding executive member esi nwa okwerekwu Onowu Ibuzo bia onye ọma n'ịdị mụsọ nụ Chief David Adoba Omenando esi nwa si ụmụ igwe onye ọma na-agbada alaka isi founding executive member esi nwa Duba Bilinu onye ọma nọ n'ume ekene yi nke n'ụlọ n'anya ifoli anya nụ chiji oke kwube maka unu nụ ndo maga banu n'iru nụ onye eze Adimchi n'obi Abraham Landansi founding executive member and current assistant provost Adimchi n'obi onye ọma bilinu onye ọma n'ịdị mmanụ onye ọma na nyere ozolo idonu Desianu Obinna Ude the way ude gaba n'iru nụ anyị gbakata anya yọlịa na-egwu maka na ife anyị gaba n'ụzọ riga nụọ n'enu nwa mama nkwa asena madada kanga de guo malaba. Na kanalo si nwele mmadu, ya nwele ozu. Kosi ti posi globo na faka nyene kumakafanu, anyi nwele mmadu no, ifa nyi nwenu werikanu. Anyi nwele ndi balegonu, ndi gula kukwania, ndi mwife kalela kalinu. Yaka nyijibu lo kasi akasi, kosi ti posi globo ndioma, gabano nirunu. Ofotu kanyine kunu, 042 kanyine kunu, ndio manunu sowe bilinu onanu wanudu. Bezenu lolo njideka eze, mbulumo menka, founding first lady. Mwanyi basilike Mpulu magabani runu Mwanyane kili kilinu Abudunu diki sejenu Mwanyoma Doktiko bubilinu Dika na walizu One Nopatu Secretary General Bunyoma na nyikenele Iji niya godwe nuchuku bilinu Umudo one Noku nano Assistant Secretary General Dr. Godwin Otuashere Enyoha one Numire BRO Emeritus Odogu gabano niru Profu Abraham so bilinu Ugeja matu one no hu Dezenu barista chukuma amade Oki bebili Assistant provost Odogu nanyi genele Fogosi neke bilinu Where is Udemba the third Of Nguru No Maro Honorable Provost Udogu nanyi kenele Desenu lolo chimwe Eke Abala Jundo, Nora One, na Boston. Asena Abala Jundo kolonangu. Nora Wanyo Mabiko Bilinu. Desenu Mazi, Chudi, Ebunobi. Esi Mwabunobi Bilinu. Judy on your man is so Billy financial secretary be a full man and on your man doesn't need him so no. The Zenu lady B, one your man. The one and only is the woman you get banned room. If you could there. On your man, you're banned room. Iji ni ifanyi fesuwe Onyomani so kwa bilinu Esyo imu o bilinu Ifanyi rochugu Ifite nanka giseje Oyemu Desenu engineer look Esimu yejere Ugirike Ike duru Udogu na nyekenele Ugirika ni keduru bilinu Ezi wenye jere bilinu Nyamano numeke nenu Mwano, kaijano
042
Germanu make ne no
042
America can you be ne no
042
Mananye no no wani ne no Yega lege bulo kase kase Maximum enjoyment
042
Fini mo stress no na yega nyeju e kalesia
042
Positi di oma bilinu Ndi oma gabanu nirunu Unene wena nyana sunu na kono lulu na nyifuli enyenu
042
Kanyije no nanyi na bianu Egwe ni no kani nirunu Go City Boston Club
042
Ndiyo mananyi na bia
042
Go City Boston Club Ndiyo
mananyi
Mkunu lunanyi fulia
042
Eke nega di lunu nenu wanakunu nye nye lumo mwenu 042
Ndiyo
manunu subini Ndiyo manunu metemeno
042
Zenu, Mr. Shinedu Obiora. Isi Kotebu, Obabuoya. This is Ifeoma Obiora Bilinu, Mrs. Ifeoma Obiora. Akajeku Worldwide. Johnson Ugochukwu Obeke Esimo Obeke Gabaniru Osochimwoke the second the Bulobia Unyoma na Yekenele. This is Cecilia Okafor Catalog Wanyoma Obatomi Abala Wam Adadema Gabanu Niru. The Zenu, this is Victoria Okeke. Oke Dibia na Walia na Boston. Onyama Bilinu. Adiwe Bilinu. Confi Okoli Adiwe Ozo Umobwenye Nobi Nofia Ndono Assistant Treasurer Banyomaga Banu Niru Lady Kirwa Kanyi Bilinu Wanyoma, Onyoma ni demano Katlogu Wanyoma nyikeneli Assistant Social Secretary Desianu Mrs. Ifeyiwa Onwuka Ugodia Wanyoma Gabanu Niru Chetachi Onye Kwere Bilinu Esiadana Nyekenu Doctor Love Otuoshere Obati Fabia Nora Numuire Nora na nyike nekwale Doctor Meku Babilinu Aneliako Ndi omaga banu niru Dako City Boston Club La vaga nyende kubakafa Anyijenu na nyenabia, maka negu anye kadiniru. Sama! Asena mwayo mwayo bija kuwa. Kanegu anyi jibia Kana kwegu enyi Akande nyada boso Osodi ugoji Osodi ugoji bilinu Ono di ugo one no more one Esi ugoji bia Osodi nidi manu Ono di ugo bia Uma wagize jeno, unyoma niso bilio Desenu ike ume Onono bi wan, desi nifite, P-R-O Unyoma gabano niru Desenu Mrs. Dorati Unebu Umoroku Ugo Wanyoma Ndoma Gabanu Niru Mr. O.C. Wokocha Okwa member Nyeko Wuno Ezi Mwa Wokocha Bilinu Kosi Tika Nyine Kunu Ndoma Gabanu Niru Kanyije Nukaina Ogo Zanya Nolia Kosi Tinono Dioso Kosi Ti Boston Club Unu
042
Magani now.
042 042 042.
No city but a club on Gabano Niru, no catch your can, the Kuna Kono Nani Fulia. Maximum enjoyment. Minimum stress, you know, Yakani Kalusia, and you got the Keshi, Asia Dapu, Ibano Lilio Lili, who never wrote it also. When you say no, no, be fed in your world is a simile, the Magabano Niru.
042
City Boston Club
042
Taina
042
City Ndioma
042
City Boston Club
042
America Gunu Biebino Anuju Nuneluno
042
City Boston Club
042
Mwakaina
042
042 Kajiji Kasia
042
Omweli Fandine Megali
042
Go City Boston Club
042
Maximum Enjoyment
042
Minimum Stress
042
Wakaina
042